SBS Radio.
دولت فدرالك ايا بلان قاده ان اي وحكا قابان اي سو وحيه لادا سو قارت بير ليدا بيرتا قدارتا ميرو قدود كاما استروبريغ اللو يقانو يادو بلان قاده هال مليان او دولار او لغو كورنين ايو قرشياش لغو بار ايو ان ميرهان ايا عربدو كوچرت ايين كالي شروط ادك او دوفين تا قدارتنا ايا لسو روغي كد مركي عبسي كردالة استروبريغ عربد لغه هلاي تاسينا اي قلقل قليسي بير ليدا بيرتا استروبريغ بوليسكا ايا لفتيسو ولي يابان اوان اوغان حالكا ربكو كتشرو قدارتا ايا لمرين ايا قلبكا بيرتا شيغا كهور انتا اي دولتا فدرالكو اي سنسين او غلانشو دلك ديباديسا لوغو دوفيو كوحيانادا حزبيغا ناشنالكا بريجيت مكنسي ايا اي بي سيدا او شاكتاي in shaqala dheeraada la qori doono si ay xaaladan wax uga qabtaan.
We're announcing as a coalition federal government $1 million to assist in this issue around the food safety contamination of strawberries. We're wanting to see more food safety.
Waxaan ku dhawaaqnay haddaanu nahay dawladda isbahaysiga $1 million oo aanu ku caawinayno sidii wax looga qaban lahaa amaanka cuntada gaar ahaan strawberryga cirbada laga helay. Waxaan doonaynaa inaanu saraakiil dheeraado beeraha geyno si ay ula shaqeeyaan dhigooda gobolada si loo xaqiijiyo qudaaraha dib looga soo celinayo dukaamada in sidii la rabay ay u dhacdo. Waxaan sidoo kale maal dheeraada gelinaynaa dariiq lagu ogaado in strawberryga soo cirbada ku jirta iyo kale. Qulqulada qudaarta cirbadaha laga helay ayaa bilowday 2 asbuuc ka hor markii qof reer Queensland ah uu cirbad ka dhexlay strawberry dhexdiisa. Wixii ka dambeeyeyna 6 nooc oo strawberryga ayaa laga helay cirbad, waxayna kala yihiin Donnybrook Berries, Love Berry, Delightful Strawberries, Oasis Berry Obsession iyo Berrylicious. Waxaa kaloo jiray warar sheegaya in cirbadaha wax lagu tolo iyo biro kale laga helay qudaaro kale dalka oo dhan sida mooska iyo tufaaxa, iyadoo loo malaynayo inay tahay dad ku dayanaya kuwii hore inay sameeyeen. Carmela DeCarlo oo ah hooyo ku nool Sydney ayaa Channel 7 u sheegtay inay cirbad ka heshay tufaax mar ay u diireysay caruurteeda oo ay qado u sameeyneysay.
They just freak me out because I'm thinking my daughter normally just grabs and just bites into apples.
Waanahay waxaan isiri gabadheeda mararka qaar tufaaxa intay iska soo qaadato ayayba goosata marka nasiib aan lahaa markan anigiiba helay. Danny Doherty oo ka tirsan booliska New South Wales ayaa ku tilmaamay baqdintan laga geliyay inay cunaan qudaartan inuu yahay fal qiyaamo qaran oo kala, wuxuuna ka digay in cidii mas'uulka ahayd xabsi la geeyay.
In relation to the motivation, in relation to these offences, we still haven't have any confirmed motivation.
Marka laga hadlayo danaha laga leeyahay dambiyadan wali ma ogin sababta ka dambaysa ama sababta dadku u sameynayaan, laakiin dhamaan baaritaanadayada waxaanu u wadi doonaa si saxa. Dambiyada noocan oo kala waxay dadku ku mutaysan karaan ilaa 10 sano oo xabsi ah. Video internetka la geliyay ayaa waxaa ka soo muuqday gaari xamuula oo qubaya ama daadinaya kumanaan strawberry ah. Beeraleyda strawberry ee Queensland ayaa sheegay in dalalka ay ka ganacsadaan oo ay ka mid yihiin Ruushka iyo Britain ay joojiyeen inuu dalkooda soo galo strawberry Australia, halka New Zealand ay ku dhawaaqday asbuucan inay gabi ahaanba strawberry Australia ka qaadayso dukaamadeeda. Beeraleyda Australia ayaa u baahan taageerada shacabka gata qudaarta, sida ay sheegtay Senatorad McKenzie iyadoo la hadlaysay ABC-da.
We've got over 260 strawberry growers across the nation. It's a $500 million industry and it's a significant export industry. So we've seen some devastating images over the last week.
Waxaa dalka oo dhan ka jira 260 beeraleyda beerta strawberry-ga. Waxay dhoofiyaan strawberry qiimihiisu gaaraya $500 million sanadkiiba. Waana beeraley ama hay'ad aad u ballaaran. Waxaanu aragnay sawirro laga naxo oo gaari xamuula oo qubaya strawberry-ga. Waa in yar inta waxyeeladu soo gaartay ama cirbaduhu ay ku jiraan, marka waa lagama maarmaan inaanu aanan ka badbadin. Beeraleydu waxay leeyihiin yaan la daadin ee hala jarjaro halaga baaro cirbad intaan la cunin ka hor. Shacabka Australia weligood way taageerayeen beeraleyda sida marka abaaruhu ay dhacaan oo kale, haddana sidii si ka daran ayay idinku baahan yihiin, ayay tiri Senator McKenzie. Adrian Schultz waa ku-xigeenka madaxa urur matala beeralayda Queensland ee Stroberiga Beera, wuxuuna sheegay in kastoo qalalaase soo wajahay beeralayda, haddana talaabada dawladdu ku dhawaaqday inay isaga rajo gelinayso.
You know, we've been through a fair bit, but it looks like hopefully it's turning around now, and with the support from the government and the public, we can move on.
Waad la socotaan inaan dhibaato soo marnay, laakiin waxay u muuqataa inaannu ka baxayno annagoo taageero ka helayna dawladda iyo dadweynaha. Hore ayaannu u soconayna, ayuu yiri Mr. Schultz. Dawladaha West Australia iyo Queensland ayaa $100,000 oo abaalmarina u ballanqaaday ciddii soo sheegta macluumaad dhaliya ama keena in dacwada lagu soo ogo dadka ka dambeeya qudaartan la haleeyey.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.